on busy. Yani ze
Fasi Gwende tuone Ndugwe nishapa
Achunchue
Iki penzi changu We mama wo Deho talu shero Mpenzi nereze kipiki itakuwa poa Mama poa nikikufanyia Kama muogo wangu na kunogea Utawala ruksa kuchezea Nikwambie mipira ya wewe nisingejua mapenzi Mama usinikimbie Nitajiua shingo na kitanzi Jamani mama we itani umaro wakikuteka washenzi Niachie, acha nikuteke wakujue na wazazi Unanikosha, ai wewe Unanikosha,
miuno yako wewe
Unanikosha,
jamani wewe
Unanikosha, wewe Unanikosha,
ai wewe
Unanikosha,
miuno yako wewe
Unanikosha, jamani wewe Unanikosha,
wangu mwenyewe
Unanitosha Unavyo nipa mbele nyuma unanikosha Unaniosha We ni kocha Nanyooka Unanyoosha Dogo mdogo mama Utandodosha Naogopa Makopakopa Sibanduki singatuki mikisiki Tulipo mbali wenye chuki hawafiki Wakizingua na zingua kwani vipi Weka mapenzi kijiti na muziki Penzi uko wapi, penzi siku wachi Maliza pesa zote zikiisha njoni sachi Mahaba ya dati, wengine hawa party Unanitosha, unanikosha, twende wote kwenye party
Mama mtu kicheza unanirusha ro Jiachie mi mumeo Ruka kimasai mama yoyo Riachie wo 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 Mama mtu kicheza unanirusha ro Mama unanda tisho